i Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @ radio yacu aho waisha tu radio yacu vya@kadom.com ni site musangaho ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Cyubahiro Dieudonné ni ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro kuri mikro. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Mukagira muti rero icyo uyu munsi twabateguriye iki. Ni kenshi abantu bavuga ijambo umwaku, rimwe bati yawubyukanye cyangwa bati arawutera. Ese koko umwaku ubaho? Niba ubaho ukomoka he? Koko se harabawutera cyangwa abokamwa nawo? Niba bibaho se birashoboka ko wavurwa cyangwa ugatsirikwa? Iki kibazo se gifite irihe shingiro mu nderwamo y'umuco nyarwanda? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twabatumiriye muganga Rutanga rw'amaboko, umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi ukuriye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ari mu Rwanda. Muganga Rutanga rw'amaboko, ikaze ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga.
Ndabashimiye cyane bene Imana, Imana y'i Rwanda ihorana
nawe ihorane nawe. Turi kumwe kandi n'undi mushakashatsi ukora ubuhanzi bushingiye ku muco nyarwanda, Bwana Gihanze Musasizi, uri muri Canada. Nawe ikaze ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga.
Kagira Imana nakusuhuza cyane, ndushimira ino sanganya matsiko nti muhorane Imana rwose kandi abakurambere babasekere.
Deka nkureke nanone usuhuzanye na Rutanga rw'amaboko, dore ko muri kumigabane ibiri itandukanye, tubone gutangira ikiganiro.
Imana y'Imana warana nawe mwene Imana. Turi kumwe buhoro buhoro. Iduhumekere mu ntiduhahamura batwumva.
Ye, oya ntabwo tubahamura. Dutangiriye kuri iki kiganiro cyo kwibaza ku by'umwaka ariko tutaranabijyamo. Mumbabarire mbasabe, ubutaha tuzongere duhurire kuri uru rubuga noneho tuvuge no ku by'umugisha cyangwa amahirwe, uko niba nayo abaho n'ikiyatera naho yakomoka, twe kujya ku ruhande rumwe gusa. Nuko rero dutangira twihuta, Bwana muganga Rutanga rw'amaboko, umwako ubaho?
Ijambo ubwaryo kuba ririho, izina kuba ririho, izina n'ubuzima. Ntabwo rero ikitariho cyajyaga kugira izina. Mu bushakashatsi twakoze n'ubundi habaye kwibaza icyo ngicyo, kuko nk'uko wabyibajije mu nsoza y'ikiganiro, abantu hari ibyo bavuga ariko iyo uje nk'umushakashatsi urenga ibyo abantu bavuga, noneho ukajya kureba ariko biriho cyangwa ntabwo biriho, birakora cyangwa ntabwo bikora. No mu bushakashatsi nakoze ndangiza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubusanzwe n'izi by'ikiganga, twasanze ko hari abantu benshi batakumwaka kandi ko kugasanga bibaho, ndetse no mu muco w'u Rwanda mu byo nizo n'ibyo nkora mu bushakashatsi, burya hariho n'amoko atera umwako. hari wabantu batera umwaku hari utunyamaso dutera umwaku wahura nabyo mu gitondo abantu bagiye bahura nabyo bakagwamiriza bati nibyo bye byambayeho gutya mura ninjangwe mu gitondo kandi kuko uwo munsi niriwe nabi nsitaza indyo kandi ariyo ngendera kandi koko uwo munsi niriwe nabi nsitaza imoso kandi ariyo ngendera kuko biterwa n'ukuguru ugendeze ni ukuvuga uko ubanza imbere nuko kandi kuko bimerera nabi nahuye na nyiranaka cyangwa naka mu gitondo uwo munsi nirirwa nabi ntacyo nagezeho ntacyo naronze abavugaga iby'amahirwe ariko ku rundi ruhande mpuye na runaka niyo yangereye muri butike cyangwa iki abantu barangana ndacuruza ni umunyamutwe mwiza mu ncamake rero umwaka ubaho
wenda turaza no kugaruka ku bijyanye n'inkomoko yawo cyangwa se n'uburyo watsirikwa niba bibaho ariko reka tubanze tubaze gihanze nawe ubyemera utyo
urakoze cyane ndemeranya nuko uwo muvandimwe numvise mbanze mbitsindagiye numvise afite izina rivugitse neza cyane rirakamuhama
ndagushimiye
urakoze umwaku ntabwo ari ukuvuga ngo ntukuwemera cyangwa kutawemera ngo ubaho cyangwa ntubaho ni nk'ijoro n'amanywa turabana igihe cyose ahubwo abatabizi bicwa no kutabimenya umwaku rero ahubwo ngo uza mu buzima bwawe ryari uvamo ryari mu by'ukuri kuwuvanamo burundu ntibishoboka kubera ko uvukana nawo kuko uba ugomba guherekeza kugeza upfuye ku rundi ruhande rero uko bivuze ngo amahirwe n'umwaku birabangikanye ni nka yine yange ni ijoro n'amanywa nyine n'igicucu n'umuntu wagendana kugira ngo rero umwaku ahubwo ugire iki mbese impact ugire ukuntu uhungabanya imigendekere y'ubuzima nicyo dukwiye mu by'ukuri gushyira ahagaragara kuko ari abahanura ari abavura ari abo bita abapfumu ari nabo ngabo baziririza ibintu runaka icyo baba bagamije ni ukugira ngo mbese wa mwuka mubi ubukenya ugendana ari nyine twita umwaku kwaka uruvangavange rw'inyatsi bigutera ubukenya n'imiruho utari uteganije cyangwa se utagombaga guhura nayo iyo uba witwaye mu bundi buryo ibyo bintu nibyo abantu benshi bivurugutamo ntibabashe no kumenya aho babisohokeramo kuko ni karande ariko rero nubwo ari karande ntabwo twavuga ngo ni kamara nta kitagira mbese nta ndwara itagira ikivura ibyo rero bikaba bivuga ngo kuri yewe kutemera umwaku ahubwo niko kugwamo bya nyabyo ntabwo twakomeza
bwana Rutanga rw'amaboko wumvise ko Gihanze avuze ati umwaku tubana nawo ni nk'amanywa nijoro ati kandi kuwutsirika burundu ntibishoboka hari iriya foto yawe twashyizeho nabonye ufite icyuhagiro ngira ngo wari mu kazi ko kuvura harya ubundi icyuhagiro ntibagikoresha mu bintu byo guhumanura no gutsirika ibintu by'imyaku
yego ariko reka baze nisabire unkureho iyo bwana
oya reka ndagerageza tuyivaneho
tujye kuganira mu kinyarwanda n'ikirundi kuko umuco ariwo shingiro hanyuma rero uti icyuhagiro nibyo iyo umuntu yagize umwaku cyangwa akagira ibyamburira ni ukuvuga ibimwamburira bya hato na hato rwanjye ndanyuze uburyo butandukanye ni ukuvuga ko mu buzima bwe agenda ariko afite ibyo bagendana atabizi nibyo bimugirira nabi nibyo bituma amahirwe yatinonosora n'iyo dusobanura umwaku ni ukuvuga ngo ni igihe ubuzima bw'umuntu cyangwa amahirwe y'umuntu bitinonosora neza ahubwo hakagira ibibyinjirira hakagira ibituma biza igicagate hakagira igituma biguma bigeze ku munwa mu gihe abandi bibakundira umuntu akaburiraho abandi babonera icyo nicyo bita umwaku rero uwo byabayeho nk'uko Gihanze n'ubundi yari abivuze mugenzi wanjye uri muri Canada ni uko umuntu ajya kubaza mu kinyarwanda habaho kubaza ariko birimo kumbaho nibiki niko guhanuza niko kuraguza kuraguza mu ndebe biraho ntabona nko kurengurira umuntu umupira warenge aho atabona ubigereranije no gukina umupira mu kibuga cy'umupira ni mumpfumurire gupfumura ni nawo hava umupfumu kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara ibi biraterwa n'iki twamara rero kubona kabitera uko indagu zabigaragaje zikanatwereka noneho intsinzi yabyo intsinzi rero wenda ni uguhabwa imitsindo iyi n'iyi ni uguterwa icyuhagiro mu rugo rwawe cyangwa nawe ubwawe ni uguterwa icyuhagiro nuko wenda aho ukorera hagomba guterwa icyuhagiro ni ugutambaza igitambo cy'umuterekero dore n'abazimu bawe bakwitandika kubera ko batagira giterekera n'ibi n'ibi cyane cyane wamenya ko umwuka nako umwaku ni ikintu kiri mu buryo bw'umwuka ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika ni mu bumenyi bw'umwuka bimwe bita siyanse metafizike birenga ibifatika ariko kuba bidafatika sibyo bivuze ko bitariho kuko n'ubundi ahubwo ibidafatika nibyo byatumye ibifatika biriho ubwo rero icyuhagiro nacyo kiri mu byo dukoresha iyo tugangahura umwaku kugangahura kugangahura bigereranye no gukunkumura ni ukuvuga nk'igihe ukunkumura umukungugu cyangwa umucafu cyangwa ifu byasigaye nko mu mufuka ugira ngo bishiremo gukunkumura kugangahura guhumanura gukenkemura kweza cyangwa se gukiza gukuramo ubwo buganga ubuganga ubundi ni ubwandu burya n'umuganga ni impine y'umuganga buze ni ukuvuga umuntu ukuraho ubwandu ukuraho uburwayi ahari wenda nahimiraho kuko tuganira tutarebana kugira ngo tubone uko tugenda duhana ijambo
nibyo koko ibyo uvuze ni ukuri ijambo hari abantu bamaze kubona insanganyamatsiko banditse ari benshi ku rubuga dufite abantu barenga ijana bashaka kugira icyo bababaza nari nzi ko turi bunaganire tukabanza kubisobanura ku buryo burambuye ariko kubera ubwinshi bw'abantu ndagira ngo tugerageze gusangira ijambo wenda ibibazo bari bubaze biraza kugenda biganisha ku byo nanjye najyaga kubaza reka munyemerere mukanya nari buge kwa Gihanze tukagaruka kuri ibyo by'insinzi no gutanga igitambo cyo guterekera muganga rutanga rw'amaboko yaravuze ariko reka mbanze nakire bwana Shyirambere Yohani Bosco na Minani Nestor turahera kuri Shyirambere ikaze mu kiganiro muri Sanga uravuga aho uherereye uhita ubarizaho n'ikibazo cyawe
okay murakoze ndabumva neza ndi Rusize ikibazo cyanjye ndashimiye abatumirwa bose abari kunyumva ikibazo cyanjye kuri iyo nsanganyamatsiko ndi kwibaza niba umwako ubaho icyo neza cyo nzi kubaho ariko se umuti ubaho ese uterwa n'iki
ngira ngo ibyo nibyo rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga hari ikindi kibazo cya kabiri ufite
nta kindi kibazo njye nibaza kuba uriho uriho uterwa n'iki uvurwa n'iki
urakoze cyane bwana Shyirambere Yohani Bosco reka tujye kwa Minani Nestor uratubwira uherereye utubwire n'ikibazo cyawe
yego murakoze cyane ndi Bujumbura mu Burundi muri uyu mwanya ni abantu bemera yuko tuzi kuri ibintu by'umwaka ushobora kuba bihari ikibazo ufite ndashaka kubaza mbega ko bavuga yuko hariho imiryango imwe ishobora kuba mwako byobarize mu by'ukuri cyanye bitatikira gishobora kuba ku muntu uwo ari we wese igihe yavukanye icyo gihamana kibi murakoze cyane kubisubaza kuma muganga ndagushimisha n'ubusi kandi
sinzi niba bashoboye kukumva neza gihe numvaga birimo bisa nkaho bicika buretse kugenda tubanze tubaze niba
yacika gutya yakongera akavuga
ongera ugerageze Minani
murakoze cyane navuze ko ndi Bujumbura mu Burundi nabyo ndi mu bantu bashobora kuba bemera ko mu by'ukuri hari abantu bashobora kuba batera umwaku nk'uko bivugwa ariko ikibazo cyane mfite nshaka kumenya ndavuga ko hariho abantu bakomoka mu miryango ishobora kubitera umwaku yoba ari byo cyane ibintu bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese yavukanye icyo gihamana kibi nk'uko muganga namusabiye ko ku mbuga ishobora gusanga ari abantu cyangwa bari ko bashobora no kuvugwa bagashyira ibyo byashyitse agora nicyo kibazo nshaka kumenya ko mu by'ukuri iyo bagiye atanandi y'iyo miryango bavuga imirimo cyangwa se ushobora gushyikira umuntu uwo ari we wese
urakoze Nestor ngira ngo rutanga rw'amahoko ari yatangiye anabivuga anabyemeza rwose k'ibyo bintu bibaho ahubwo tukomeza kwa Gihanze we ntacyo yari yabitubwiyeho bwana Gihanze na uremeranya na muganga rutanga rw'amahoko kuri icyo kintu cyuko amoko abaho atera umwaka koko
murakoze kuri icyo ngicyo turabyemeranyaho ariko ndabisasira gatoya umwaku hari inyabutatu igomba kuba yuzuye kugira ngo ari umwaku ari n'ibindi byose byo mu isi ibuzimu itagaragara nk'uko yabivuze bibashe kugira mu isi igaragara yibuze neza ko bitagaragara ibyo byabyaye bigaragara ubwo ni ukuri ntabwo rero umwaku wabaho hatari guhuza igitekerezo imvugo n'igikorwa ibyo bintu bitatu ubwo araza kubitubwira mu mikorere ye uko bibangikana hari igikorwa hari igitekerezo hari n'imvugo bikagomba kujyana mu isogonda imwe cyangwa se nkoresheje isogonda kubera ko ariko gace k'igihe dukoresha ni ukuvuga ngo biziri imbereka igitekerezo kitanyuranye n'icyo uri gukora mbese amagambo akuvamo atanyuranye n'akunyura mu mutima icyo gihe rero niho igikorwa urimo ukora ukorera mu isi itagaragara kibasha kugira iki kigaragaza mu isi igaragarira rubanda kuvuga rero ngo umwaku abantu b'amoko runaka atera umwaku akenshi bituruka ku cyo ubwo bwoko bupfana cyangwa bwapfuye n'icyo butera umwaku nk'uko hari ubwoko bugira umuse wabwo umuse w'umusinga ntabwo ari w'umunyiga si we w'umwega si we w'umushambo bigenda bihererekana ayo ni amasano aturuka ku miterekero ya kure cyane rimwe na rimwe tutamwibuka neza cyangwa se amatate yaturutse ku manza zitahiguwe igihe tutari twavuka rimwe na rimwe tunabimenya ariko kuba tutabizi ntibivuga ko bitatugiraho ingaruka ibyo rero iyo bihererekanye bikipfundika bikagenda byivanga n'ibihe ndetse rimwe na rimwe nko kugira ngo abantu babigorore ahubwo bakagenda babiyanduza kurushaho abantu bakarushaho gutana ubwo hakaba haje cya kinyuranyo cy'ubuzima cyakinyuranyo cy'impagarike hakaza amatati mu buzima hakaza ibintu bibi byose kuko mu buzima habaho umugabo witwa Nkurunziza yigeze kuvuga ngo ese wari uzi ko ikiza n'ikibi bigendana biragendana nyine niyo mpamvu navuze ngo kumaraho umwaka burundu ntibishoboka ukaba ari ukaba ari uguhakana ubuzima nanone ariko kubuvura umuntu wayobye birashoboka byo kuko ni ukumuha disipurine ni ukumuha amabwiriza y'ukuntu ari bwitware kugira ngo ya myaka umiri itakomeza kuyobora ubuzima bwe kuko ni ukuvuga ngo kugira apfundure bya bitekerezo kuyizanzira mbi biriho bimujyanaho ni ukuvuga ngo ya nyabutatu nakubwiye igitekerezo igikorwa n'amagambo amenya ati ntukavuga iri jambo iri n'iri mu gihe iki n'iki burya iyo umuhanuzi arimo kubwira ati ubundi nta muhanuzi ukubwira ngo arakuvura iki n'iki akurangira inzira wowe uzakiriramo kubera ko imbaraga zikiza asize we arazizaza uburyo bazigeraho aranazibona kuko ziriho nyine ariko akakubwira ati wowe itwa utunuku kora iki n'iki irinda iki n'iki mbese akaguha code de comportement akaguha imyitwarire mbese irongorotse ituma wowe uri bwinjire mu nzira y'ubugororoke igihe rero niko kuvura umwaku wihariye w'umuntu ariko ntabwo ari umwaku burundu ushobora kuvana kuko byangora kubyumva ubwo rero imiryango itera umwaku ibaho koko ariko ntabwo iberaho buri wese ntitera umwaku buri wese urumva nta watera umwaku ubavukana nanone mu muryango ari aho biturutse twajya mbere
reka ku murongo wa telefone hari umuntu turi bwakire mu kanya batwihanganiye yitwa Eugene Rubanza Intwari aduha umunota umwe gusa tubanze tujye kwa muganga rutanga rw'amaboko kuko hari ikintu wari uvuze kijyanye n'inkomoko y'umwaku n'uburyo bwo kuwukumira ugira uti ntabwo umuntu atera umwaku bose uti haba hari imvano biturutse ku bitaragenze neza mu bakurambere ibyo bintu nibyo muganga rutanga rw'amaboko
yego rwose ndagira ngo mushimire Gihanze bagira ngo wagiye kumutumira cyangwa ukadutumira na waraguze nawe kuko akenshi hari igihe utanga ku bintu nk'ibi abantu babyina banyurane ibintu bizwi n'abakeya ariko ndatekereza ko ku bintu byinshi rwose tugenda duhuza umwako icya mbere abanyarwanda ndetse n'abarundi bemera ko hariho imana rurema yitwa rugira rugaba rwagisha rwuvuga rwangaza babisha rugabo niyo twagira iyo rero itanga amahirwe tuzayagaruka igihe uzadutumirira nanone itanga ibyiza ariko hakaba na rurema nkwashi rero mugereranye n'akana gakubagana igihe umubumbyi amaze kubumba ikibumbano ke amaze kugitunganya no kugisiga amabara ashaka kugisiga noneho akana kakinkubaganye kakaza kagasharaturamo kitaruma urumva kizaba gitaye umwimerere wacu ariko ni ubukubaganyi ibyo rero rurema rugira yagennye uburyo bigomba gukemuka akongera agafata ibumba rye akongera agafata amarangi ye agasubiranya ibintu bigasubira mu murongo ni nayo mpamvu umwaku cyangwa ibyinjirira umuntu cyangwa ibyamburira bya hato na hato ngo nta buganga butagira ubugangahuzi ngo nta bisare bitagira amasubyo nta n'amahano atagira akamara amahano niba ibyo byaravuye ku mahano niyo mpamvu rero Imana y'i Rwanda yashyizeho abahannyi b'ibyo bintu n'abagangahuzi n'abapfumu babasha gupfumura bakarenga ibigaragara bakagera mu bitagaragara bakamenya kabitera noneho rero bakamenya n'uko babigangahura iby'amoko rero hari amoko koko atera umwaku bene ayo moko ntabwo atera umwaku buri wese yabivuze neza umwaku awutera ahanini bene ayo moko yabaga ari ayatoranirijwe gutera umwaku abanzi b'igihugu wavuga nko mu Kinyarwanda dufite abo bita abahennyi dufite abashambo dufite abahoryo n'abacyabariye bajya bazamo ariko cyane cyane bose bagahurira ku kintu cyo kwitwa abahennyi kuko bahenera abanzi b'igihugu bahenera ibyago bibitere igihugu abo bantu rero nabo ubwabo bakazira bababwiye ko umwihariko wanjye mu bushakashatsi ari kirazira buriya umuntu ashobora no kugira umwaku kubera ko yaziruye ibizira impamvu ayo moko yaziraga ni ukugira ngo rubanda rutayamenyera kandi abitse amabanga akomeye atapfa kwigererezwa na buri wese hanyuma ibyo kuba hari n'abantu nanone batera umwaku ku giti cyabo barahari abo bantu mu bagabo bitwa ab'umutwe mubi uriya muntu afite umutwe mubi iyo akoze ku kintu ntikirama ntagira amaboko mahiri iyo ari abagore bitwa abanyamugongo mubi nibo banyura mu bisabo bigakarankana ntibavuga ko byamenetse ibicuma inzuzi ibihaza bikabora intoryi zikabora kubera yuko hari imigenzo batakorewe n'ababyeyi babo bakiri abana turababona hari n'abo tujya tuvura rwose ndetse ugasanga no mu buzima bwa buri munsi ntacyo bageraho babuzese n'urushako amanzaganyi barakora ntibahirwa ariko wajya kureba ugasanga biraterwa n'icyo kintu cy'umugongo mubi ku bagore cyangwa se b'umutwe mubi n'amaboko atari mahire ku bagabo ab'umugongo mubi iyo bateruye umwana cyangwa bakajya ku kiriri umubyeyi atarava ku kiriri umwana agira ibibazo akaba yasesa ibintu ku mubiri byitwa ibyinjiriro urumva yuko rero abatera umwaku bishobora kuba ari ubwoko bishobora kuba n'abantu ku giti cyabo bitewe n'imigenzo myiza batagiriwe yo kubatongera ineza bitewe se cyangwa n'ibyo baziruye noneho rero wa mwaka ukaza kuri bo nk'igihano cy'imana n'abakurambere
reka tujye kwa dufite abantu babiri kuri telefone dufite Eugene Rubarintwari dufite na Ndayishimiye Pacifique duhere kwa Rubarintwari ikaze mu kiganiro muri sanga uratubwira aho uherereye uhita ubaza n'ikibazo
murakoze cyane radio y'ijwi rya Amerika nitwa Eugene Rubarintwari nk'uko mwabivuze nkaba mperereye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara hanyuma ku bijyanye n'umwaku nagira ngo ntange igitekerezo bo twese twakuze tubwirwa yuko umwaku ari ibintu bibaho ariko kandi natwe koko tukabyemera kuko hari igihe koko wahuraga n'ikintu bakubwira ati umuntu atera umwaku waba ugiye nko ku ishuri ugakubitwa kandi ko kugasanga umwaku biravana na wa muntu mwahuye na ikindi hari nk'utuntu bagenderagaho ugasanga baravuga ngo nubona urukiramende uri buze kunywa umutobe nubona igisimba cy'ubwoko runaka uri buze kugira amahirwe make yo kubona icyo washakaga bityo rero nkaba navuga ngo umwaku mu muco ni ikintu kibaho ntabwo wajya kugihakana ngo uvuge ngo umwaku ngo ntubaho kuko nk'urugero hariyo n'igihe ujya muri butike nk'ahantu runaka waba uri nk'uwa mbere ukumva barakubwiye ngo turaza kureba kuri buteri shapu bivuze ngo nabo babizera ko uwo mwaku ubaho. Murakoze.
Urakoze Rubanza Intwari. Reka twakire na Pacifique Ndayishimiye.
Murakoze kumpa akanya kugira ngo nshobore kugira icyo nterereye ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ku kijyanye nuko abantu tugenda tuvuga ati ari abantu batera umwaku cyangwa ibintu bitera umwaku nk'uko twakuze natwe tubyumva uko n'ukuri kuko hariho nk'abantu dukunze kubona cyangwa dukunze kumva usanga ari abantu nk'akarorero abantu bavukana amenyo abo turakunze kubavuga ngo baratera umwaku kandi nkako iyo bakubwerereye ku bintu byawe uri kuradandaza ugasanga wazanye ibyo bintu byaba usanga uwo mwaku bawutera hanyuma hariho n'abandi iyo usanga ari nk'umukenyezi iyo amaze ugasanga iyo yubatse urugo n'abagabo biwe bashika nka batanu bane bose baramaze kwitaba Imana rero abo bantu kenshi barakunze kuvuga yuko batera imyaku ego hanyuma hariyo
hari ikibazo wari ufite ubaza abatumirwa bwana Ndayishimiye.
Ikibazo nashaka kubaza none iyo myaku ari wo mwaku nyene nk'abo bantu bafite ibyo bibazo barashobora kuvugwa bagakira? Nicyo kibazo nashaka kubaza ko abo bantu bashobora kuvugwa bagakira cyane iyo bamaze kuba bafite icyo kibazo batavugwa ari ukuguma uko nyene.
Ubanza bari babivuzeho ariko mu magambo magufi cyane. Reka nongere nsabe muganga rutanga rw'amaboko ase nongera abigaruka ariko yaramaze kubivuga mu magambo magufi cyane reka abidusubiriremo.
Murakoze. Navuze ko Imana itera amapfa. Ibi bintu ni ibintu byo mu buryo bw'umwuka mu isi y'ibitagaragara mu isi y'abazimu ariko abazima barabana. Iki abazimu ntabwo ari abazimye ntabwo biba byazimye ahubwo biba bihari mu buryo tutakibona n'amaso. Rero mu Kinyarwanda n'Ikirundi bavuga ko Imana yateye amapfa ari nayo iteraho bahahira ko nta bisare bitagira amasubyo ko nta buganga butagira ubuganga buzi ko nta mahano atagira kamara mahano. Ubuganga rero ibyo ni ubwandu umuntu aba yaragize biturutse ku byo yaziruye ku by'imiryango yaziruye ku byo abantu bisanze bari byo batanabigizemo uruhare. Ariko rero uko hari kabitera niko hari n'uburyo bwo kubikemura haba icyo cyuhagiro haba imisindo y'uburyo butandukanye haba imiterekero bitewe n'uko indabwo zabyemeje zabyereje. Mu ncamake uwibonye w'ibyo cyangwa abantu bazi w'ibyo mu muryango we bajya kumubariza bajya kumuraguriza noneho rero bakamubonera intsinzi biravurwa rero biragangahurwa bigakira.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turagaruka mu kanya. Ndi mukoritari ngumene ngosi tayari nyam. Tarugisi kwa nyamishu Radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC. Iyo ni indirimbo bisetse imandwa y'umuhanzi Gihanze. Turi kumwe hano ku muri studio z'Ijwi rya Amerika. Mukanya ndaza kukubaza bwana Gihanze ibyo ndirimbo bijyanye n'insanganyamatsiko turimo tuvuga, kuko ngira ngo ibyo nabyo birimo ibyo muganga rutanga rw'amaboko yise kuganga hura. Ariko reka tubanze tujye ku murongo wa telefone twakire Madame Olive kwikiriza ikaze mu kiganiro muri sanga.
Allo?
Turakumva Madame, uravuga aho uherereye uhite utanga igitekerezo cyangwa ikibazo.
Yewe ndi mu karere ka Gasabo. Allo?
Komeza turakumva.
Yego ndabumva, netwaka no kwari nkeye, nange ndi mu karere ka Gasabo.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nuko gusa icyo nashaka kubaza kugira ngo umuntu avuge ngo umuntu atera umwaku.
Komeza umwanya ni muto, yavuga igitekerezo cyawe unyarutsa, abantu ni benshi cyane.
Yego, nuko nagira ngo mbaze kubona umuntu bakavuga ngo uriya muntu ngo atera umwaku, hanyuma yamara kugenda ugasanga nyine abantu bari aho anyuze hose bavuga ngo ni gutera umwaku. Ese gutera umwaku biba mu maraso cyangwa se nuko umuntu uwo ari we wese uko ashobora kuba ameze?
Bo ngira ngo Madame Olive, sinzi niba wakurikiye ikiganiro muganga rutanga rw'amaboko yari amaze kuvuga uko abibona mu muco wa Kinyarwanda, kandi na Gihanze yari yabivuzeho mu buryo nibyo tumaze iyi minota yose hafi 30 dusobanura. Sinzi niba wari wakurikiye radio.
Oya, ntabwo nayikurikiye, gusa ko nabibonyeho ku rubuga ko ariyo nsanganyamatsiko yari ihari.
Kubera yuko ibibazo ari byinshi rero, uze kumbabarira ujye kuri w3 radio yacu voa.com, urasangaho kino kiganiro, ukurikire mu buryo burambuye ibyo bavuze. Reka ahubwo twakire Ngoboka Jean Claude kaze mu kiganiro muri sanga.
Naramunawe.
Komera, nyarutsa Jean-Claude.
Reka mbanze mbashimire. Muri icyo kiganiro cyiza mba mwaduteguriye n'ikinyamibwa muri rusange.
Nyarutsa.
Ngo nkubita ku ijambo rero ndabashimira ku biganiro byiza mwadukoreye, n'iby'agaciro gakomeye, kandi buriya yaga bidusigiye ubutumwa bwiza cyane muri rusange.
Urakoze Ngoboka Jean-Claude. Reka tujye kuri bwana Gihanze, uti bisetse imandwa muri iyo ndirimbo. Guseka kw'imandwa bifitanye isano no gutsinda umwaku?
Bifitanye isano guseka kw'imandwa no gutsinda umwaku, kuko mu by'ukuri n'ubuzima tugira bwo ubuzima bwa buri munsi tubaho, n'uwaba uri ku kazi gasanzwe kagutunze kubwo umubiri waba kuri bindi wumva bitagatifuza mu mvugo zateye, uburimo ugerageza guhangana n'imbaraga zisenya imibereho. Guseka kw'imandwa rero aho bihurira no gutinda umwaku nyine no kuvuga ngo imandwa, ngo ni urumva iyo ndirimbo yaje iza ishushanya nyine ibaza abashengurutse cyangwa se babandi bavuze bapfumura bakareba hakurya. N'umuntu wagiye kubaza ngo bamufashe gutsinda amatati yamubereye mu mibereho. Nubwo rero yabaza ati si imandwa yasetse, kumubwira ngo kuvuga ngo imandwa yasetse ni ukuvuga mbese ubuzima bwanjye bwagororotse, ibihato byavuyemo, bakamusubiza bati yasetse. Ubwo rero imandwa nyine icyari kigamijwe ni ukuzitondeka no kuvuga ko zasetse nyine ubwo imibereho yabaye mizima, kuko imandwa ni entité spirituelle, ni ministeri y'ubuzima ishinzwe imandwa runaka. Ni ukuvuga ngo iyo mandwa ikishinzwe n'ukugira ngo iyo mibereho igende neza nyine ubuzima busugire ariko nyine kuvuga ngo yasetse no kuvuga ngo ubuzima bwagarutse mu cyerekezo kizima kuko umwaku ngarutse mu mpene kubera ko twagiye twihuta ntabwo twasasanuye neza ngo tunahuze imvugo ariko umwaku nakubwira ko muri make ni inyishyu y'imivumo twivuma twibeshya ko tuyerekeza ku bandi buriya icyo ako kantu karakomeye nakubwiye mu kanya inyabutatu ipfundika igitekerezo igikorwa n'imvugo hari igihe uhura n'umuntu ukumva uramwanze gusa cyangwa se ukumva uramukunze mudanahuje urundi mudanahuje n'umuco ariko bwa mbere muhuye icyo kintu kibiteye akenshi ukibeshya ngo burya ngo ni impression ngo ugomwe n'ikintu kikujemo gusa ntabwo ari byo kuko turi ibiremwa bigaragara tundi ibiremwa bitagaragara uburemwa rero bwacu uburemeke bwacu butatugaragarira nibwo buturusha ingufu ku bintu byinshi budutanga imbere aho tujya hose umuntu akagutega imitego itabarika n'ubuhanga bwe bwose ariko ugasanga nawe wisimbutse nta n'imbaraga zingana n'agahe ukoresheje kubera iki kuko yakwibeshyeho mu buzima umukubye inshuro zitabarika ariko nta byumva kubera kwa kwiyemera kw'abacu ryagije ry'umwana w'umuntu riduhora ritubeshya ngo ibyo nifuza n'ibyo kuri aho rero niho abakurambere bagiraga gushishoza ndetse ku buryo hari indi gihe bafataga umwana w'umuhungu mutoya utaragera mu myaka y'ubukure kuko buryo hari uburame buba bukimurimo bwose abatarahumana abataragira abantu atuka abataragira abantu yifuriza inabi ni ukuvuga ngo bagifite imigisha hafi ya yose mbese yuzuye hari imihamuro akora igakunda ndubwo nakubwiraga umuvuzi wa gakondo akenshi cyakora arakubwira inzira uri bunyuremo nzima kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugira ngo ubugororoke ushaka ubugereho ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga akoresheje ntabwo ziba arize ku giti cye kuko ntabwo zajya mu muntu ngo zitekane mu nzima nyinshi
mu kanya dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe muri bo mu kanya turaza kubaza muganga Rutanga rw'amaboko niba imbaraga akoresha wa mugani arizo akomora handi cyangwa se ndavuga imbaraga akoresha mu kuvura cyangwa se mu gihe harimo gupfumura bimwe mwise gupfumura ariko umunyemerere nanone twambuke tujye ku murongo wa telefone Uwimana Ikunda Israel ikaze mu kiganiro muri Sanga uratubwira uherereye uhite unatubwira igitekerezo cyawe
nibyo koko radio ijwi rya Amerika nitwa Uwimana Ikunda Sabato Israel ndimo mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Kabiri riri mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda
komeza
byari kuba byiza yaba rwose nka Rutanga rw'amaboko yari ahari ngo nibarize ariko ndashaka kumumbariza
arahari arakumva
kare ibijyanye n'imyaku njya numva iyo urebye ukurikije n'imyemerere y'abanyarwanda cyangwa se yo muri Afurika muri rusange hari ibintu byabagaho bimeze nk'ibiza bimeze nk'inkurikizi nk'inkurikizi runaka umuntu akaba yavuga yuko ari umwaku atewe ariko noneho aho tumaze kugera mu bihe byatwazanywe n'abazungu bya Yesu Kristo byo by'imyemerere ivuguruye ya gikristo kandi ibyo bintu tubyemera yuko imyaka ibaho kuko hari ibigaragaza yuko ari imyaka ariko noneho wagera ari nko mu muco gakondo wa kinyarwanda ariko wagera nko mu rusengero ibintu bigaragara ko ari imyaka bikagaragara yuko yenda ari nk'ibihembo by'ibintu by'ibyaha runaka umuntu aba yakoze cyangwa ari ingaruka z'ibyaha umuntu aba yakoze ariko ntibyitwe nk'umwaka njyewe iyo bigeze ku myaka mbifata nk'aho ari ya myemerere ya gipagani niba umuntu ahuye n'ikibazo runaka kubera yuko yapanze gahunda ze nabi ntabwo byakwitirirwa yuko ari umwaku ugize ushobora gupanga gahunda zawe nabi zigapfa ariko mu by'ukuri atari umwaku nk'uko umuco gakondo bivuga ahubwo ari uko wapanze gahunda nabi nkatwe rero abasenga ntabwo dushobora kwemeranya yuko imyuka ibintu by'imyaku bibaho ibyo duhamya ko ari imyuka ya satani ishobora kukugeraho bitewe n'uko hari ingaruka z'icyaha wakoze cyangwa se uko ari uko wapanze gahunda zawe nabi abangira ngo mumbarize Rutanga rw'amaboko kuko yavuga ko ari umupfumu niba nk'imyemerere ya gipfumu ashobora yenda kuyishyira mu banyarwanda bose uburyo niba ari nk'ibindi byemera runaka bijyanye n'imyemerere gakondo yakumva yuko abanyarwanda bose bashobora kwemera yuko ibyo bintu byose tugomba dushobora kubyinjiramo kandi twe tuzi yuko ku mwami wacu Yesu Kristo kuva tumwemera tudashobora kwemera n'iyo mico ya gakondo cyangwa se ya gipagani cyangwa se ya gitumwa.
Urakoze cyane Uwimana Ikunda Israel. Muganga Rutanga rw'amaboko, urabyumvise Israel ati ibyo bintu twe ntitubyemera, turasenga dufite umwami wacu Yesu Kristo. Ati ni mumumbarize urahibereye, gira icyo umubwira.
Yakaze nawe turagushimiye Uwimana Ikunda. Ijya mbere rero kamanze mvuge ko tutari hano kwemeza abantu. Iyo uri umushakashatsi utangaza icyo ubushakashatsi bwagaragaje, ntabwo rero biba ari akanya ko kugira ngo ubitsindagire mu bantu. Icyo twavuze ahangaha nicyo umwako ari cyo, n'ukuri mu muco w'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'umuco nyafurika, nta n'ubwo ari mu muco nyafurika gusa, ku isi yose tugaragaza icyo umuco ubivugaho nk'abashakashatsi n'inzobere muri byo. Hanyuma rero nabyo Gihanze ngize kubivuga ati ntabwo ari ukwemera, ahubwo ni ukumenya. Uramutse uhakanye ko umwako utabaho witwaje imyemerere yawe runaka, urumva iyo ni n'imyemerere mizanano kuko ntabwo ari iby'umuco wacu. Nanabwira abantu yuko mu bushakashatsi buriya twakoze yagaragaje ko imyemerere yose iri ku isi, bwaba ubwo bukirisitu, bwaba ubusilamu cyangwa n'ibindi bigushamikiyeho, ni umuco w'abantu runaka wagiye uganza ku isi, cyane cyane byinjiriye mu gihe cy'icinyizamuco niho nyantekerezo byazanye n'ubukoroni. Ibyo rero ntibyaba bitangaje umuntu wacinyirijwe umuco we agakorerwa n'iwunyantekerezo, akabwirwa ko ibyo ari ibishitani n'ibishenzi, ariko ko ibyo ahandi bimeze nkabyo byari imvazu, yavuga ngo ntabwo rwose byaba ari igitangaza. Ibyo ngibyo ntabwo byaba bitangaje. Hanyuma kuvuga ngo ibyo bintu biterwa na Satani, nicyo kubwira ko nta muco uruta undi. Njye nize iby'imico mu bumenyi mpuzamahanga, iyo bita intercultural studies. Ni ukuvuga yuko iyo Satani nta niyo twagiraga mu Kinyarwanda cyangwa se no mu Kirundi, ahubwo hari iyo rurema ngwashi. Ariko usanga bijya kuba ku rwego rumwe, keretse ko iyo Satani iyo ngo yateye intambara mu ijuru, hanyuma Imana ikananirwa kurwana nayo, yabona igiye kuyimaraho ingabo ikayiroha mu bantu yaremye ku isi ngo abe ari bo barwana nayo, hariya ubundi ubwo iyo Mana izakira abo bantu iby'abo bantu bizera byo, urumva bitarimo ibibazo.
Rero
nabwira abantu ngo nibahonoke tugaruke ku isoko, umuntu areka kwizirika ku myemerere, kuko niba uvuga ngo uri umukirisitu urasenga ngo ugire gute, uzabuze se ko ijoro ryira, noneho ko twabonye yuko umwaku ugereranywa n'ijoro, kandi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa, ko ari ibisare n'amasubyo, ko ubuzima ari umweru n'umukara, nicyo gisobanuro cy'ubuzima natanze ku icyo ubuzima ari cyo, ni nayo mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Uzabihakanisha iki? Ese uzahakana ute ibyo abantu bavuga bati turakora nk'abandi? Yewe dushyiramo n'igenamigambi rishoboka, tugisha n'inama n'inzobere mu by'imishinga n'ibiki byose, tugakurikiza ibyo batubwira, ariko turahaha ntituronka, tugira ibyo tubona ariko ntibigwira, kugira ubugiri ariko ntugire ubugwiza. Iyo wabihakana uteze kandi hari ababirwaye abahura nabyo, n'uwo nawe hari igihe abivuga nawe abana nabyo ariko atabizi, burya ngo nyina w'ubugome ni ubugoryi. Uwo ni umutwe w'igitabo kimwe ndimo kwandika, ahari wenda nahinira bugufi kuko igihe ni gitoya kandi ababaza ibibazo ni benshi.
Nibyo, igihe ni gito ababaza ibibazo ni benshi, kandi Israel nawe yabivugaga uko abyumva, anavuga ibimukorera, avuga ibijyanye n'ukwemera kwe. Reka nsabe Tuyisenge na Nzabona Imana ku murongo wa telefoni banyihanganire gato. Ku murongo wa telefoni dufite Tuyisenge Nzovu Emmanuel na Nzabona Imana Ibrahim. Bampe umunota umwe gusa kugira ngo tubanze twumve icyo Gihanze avuga kuri iyo ngingo. Bwana Gihanze w'Imana Ikunda Israel aravuga ati twebwe tugeze mu rusengero tugahamagara umwami wacu Yesu, ibyo by'imyaka ntabyo tubona.
Urakoze cyane uwo muntu w'Imana Ikunda. Ndabanza kumushimira kuko wamuteruye amwise neza, na Imana nikomeze imukunde kuko ni mukunda rero bizagira ku ndundo nyine urukunda kumve nibyo. Rero niba kuvuga ati yemera Yesu Kristo warandwe
akavuga ko yapfuye akazuka abamwemera ngo bakaba bamusangira ngo bamurya mu isangira ritagatifu kugira ngo babeho kuri umuntu ubwabyo ugiye nkiri umwana barabivugaga nkumva ndiganze kuko mu kinyarwanda ibyo bakora byose kuri umuntu sinzi niba hari aho bigeze byumva ngo ni communion sacre yuko byitwa
nuko bikora nuko bikora ariko nk'ikimenyetso ntabwo ari ukurya umuntu
ariko iyo mvugo yonyine kuyivuga umwana yayumvise umujyamo gake gake ubumenyi bwinjira nk'inkarinyagira mu murama bugenda bwinjira bugenda bwigera ku cyumvirizo runaka bitewe n'inshuro bwinjiye n'imyaka n'igihe ubwo rero kuvuga ngo abemera Yesu Kristo umwaka barawutsinze nabifuriza ko byabahame kuko nakabyifuje cyane ariko se niko biri ubwo uwo mugabo icyo namusaba sinzi imyaka ye w'Imana ikunda nuko yazarunguruka akareba abihaye je muhunda kubita bipfa kubitwa kubihaye Imana ukagira ngo twebwe twihaye ikindi kintu cyangwa se ushobora kwiha ikindi kintu kitari Imana ariyo nyirawe wowe ariyo nyiri ubuzima wakwiha iki kindi se ubwo rero abantu bavuga ko bakomora imyemerere yabo n'imbaraga zabo kuri Yesu Kristo kibarimo babandwa n'iki bakomeze rwose nta kibazo bifiteho nta nubwo navuga rwose ngo birantera kuryibwa gusa ntabwo navuga ngo birambabaza cyangwa biranshimisha cyane ntabambeshye kuko none nabambaye imyarya ariko icyo mubwira ni ukuvuga ngo niba Yesu Kristo wamutindira imyaka ntimuhangayikishe yaje kumva iki ko Yesu Kristo uwo nguwo ahagije icya kabiri uwo Yesu Kristo watsinze imyaka ko yayitsinze baracyakora iki ubungubu kandi yarayitsinze mbese ko abakirisitu bambaza bashaka icyo kumva bambaza basenga kandi iyo myaka yarayitsinze twebwe tuva ku myaka duhorana tugomba kugenda tuyikonje konjure tuyipfundika tuyitsiriranya kugira ngo itatuganza bo kumva bari kwidende ikibazo bafite ni ikihe ahubwo nibishime
reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone twakire duhere kuri bwana Tuyisenge Nzovu Emmanuel wakoze kwihangana rutubwira aho uri uhita ujya ku kibazo cyawe.
Yego murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Nzovu Emmanuel ndi mu karere ka Kayonza aho bita mu karere ka Kayonza aho bita Mukarange.
Komeza.
Hanyuma ndabashimiye cyane kuba mwampuje n'abo bagabo. Banze ngo suhuze cyane rwose bwana Rutanga rw'amaboko nishimiye kukuvugisha rwose duhuriye kuri izi mikoro.
Yana murayiko.
Hanyuma ngewe igitekerezo cyane. Yego.
Nyarutsa.
Hanyuma ngewe icyo nemera cyo mbere na mbere ntabwo nemera ko mwakubaho.
Komeza n'uburenganzira.
Ntabwo mbyemera. Era tukira abana bajyaga batubwira baturiya muntu atera umwako wahura nawe mu gitondo ugatanguranwa uti nabanje Imana ariko mu byukuri nje ntago mbyemera oya ibintu bikubaho mfata ko basanishije ibintu bikubaho wagera mu gihe uhuye n'ibintu bibi ugasanga babyitiriye ngo uyu ni umwako kandi mu byukuri umuntu ngembo n'umuntu ari ibibi ari ibyiza byose bimubaho ariko ntago twagafashe ikibi cyakubayeho ngo tukitirire ngo n'umwako wakubayeho
kuri wowe
ngo n'umwako wagukurikiranye
kuri wowe ibibi ntabwo ari umwako
ntabwo ari umwako rwose ikintu cyose kigira igihe cyose ugezemo ushobora kugera mu gihe cyiza cyangwa ukagera mu gihe kibi ushobora kugera mu gihe cyawe cy'amahirwe cyangwa ukagera mu gihe cyawe kitari cy'amahirwe
ubwo rero hari amahirwe
munyemerere mbaza abo bagabo mwatumiye
nyarutsa
baze kumfasha bansobanurire ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaka mu myizerere yabo mu myizerere y'abanyafurika cyangwa se y'abanyarwanda umuco wacu gakondo hari abemera ko umwaka uba muze kubambariza ibintu biranga umuntu wahuye n'umwaka n'ikintu umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwaka ube wamuvaho uko abemera Yesu Kristo bavuga ko iyo usenze iyo usenze imana uwo mwakuba ngo Yesu agukura akakumwakura muze kubambariza ibintu biranga umuntu wahuye n'umwako n'ibintu n'ikintu umuntu ashobora gukora kugira ngo uwo mwako muve murakoze cyane
urakoze cyane Emmanuel
ataragenda mutagoma urajyari ku murongo
yego yego
wavugute abakobwa abagore banyura mu ntoryi mu bisabo bikabora ibyo ngibyo byitiki niba uzi ko binaba
banyura mu ntoryi zikabora
we yavuze ko ari ibyago
ntabyemera
nk'umwakarankana ibicuma bikabora imyungu ikabora ubyitiki
none ikintu kibi cyose kibaye tukitirira umwako
oya nakubajije ibyo byitiki
reka nkomeze reka tubanze twakire na Ibrahim reka turabigarukaho mu kanya kuko hari ibibazo yabajije bibiri aho we yavuze ati ntabwo ari umwaku n'ibyago uretse ko umwaku n'ibyago ubwo ngubwo reka twakire na Ibrahim mu basubirize rimwe kubera ko dusigaranye iminota itanu gusa Ibrahim ikaze mu kiganiro muri sanga urahita ubaza ikibazo utubwira naho uherereye
yemerereye kavuga muri Kigali nyine mu murenge wa Masaka
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndashaka kubaza gihe itanga rw'amaboko we ibyo bintu by'iyaku arabyemera ate cyangwa ashingira ku ki niba kuko iyo myaku ibaho ikintu gihamya mbega cyerekana ko koko imyaku ibaho niba byemera wenda nk'umuntu wenda uzi nk'amateka byaba byaravuye he kugira ngo abantu bagume bose rese ikintu kimwe yavuga ati ni umwaku nagize ngo ruhererekane kugira ngo ruhoreho biterwa n'iki byatewe n'iki byaturutse
urakoze cyane Ibrahim reka duhere kuri Rutanga rw'amaboko noneho mu kusubiza icyo kibazo ahita nanyarutse adore dusigaranye iminota mikeya anatubwire kubera ko hari ibyo Emmanuel yaravuze nubwo yaravuze ko atawemera ariko aravuga ati ubwo wanatubwira nibi wirukana
yego icya mbere twisenge nzovu uri mukarange we navuga ngo yanisubije nubwo atabyemera kuko yavuga ati umwaku sinkwemera ahubwo ibyago se ni ikinyuma ibyago nabyo yamanzaganya nibaza ikinyarwanda neza nabyo ni umwaku yuko ni amahirwe y'umuntu atinonosoye yaje igicagate hanyuma kimwe n'uyu uri kavuga ati se muganga Rutanga rw'amaboko ibyo umwaku arabyemera yemera ko biterwa n'ikingira ngo twabivuze keretse ko atakurikiye ntabwo bisaba kwemera ahubwo ni ukumenya erega kwemera abamubujije harimo humiriza nkuyobore ariko kumenya tuzi ko ubuzima ari ijoro n'amanywa ari ibisare n'amasubyo ari amarozi n'ikirogora sinzi ko hari uwavuga ko nta marozi abaho mu kinyarwanda barakubwira ngo utaraborogwa agira ati nabunya noneho rero uko tuvuga ko ari byo ni ibintu twakoreye ubushakashatsi abo byabayeho barahari bagenda babihamya ngira ngo hari n'abandi bagiye bahamagara hari benshi tugenda tuhura bagiye bahura n'ibintu nk'ibyo bya za rwagendanyi ibyo bagendana nabyo batabizi imyaku y'uburyo butandukanye kandi ku baganga burabigakunda wavuga ute se ko bitabaho ati bivurwa bite rero biravurwa nuko nk'uko twabivuze ubanza kubibariza cyangwa ukabariza uwawe kubiraguriza uzi ko afite ibyo bibazo nuko rero kuraguza bishitani nyamara ni ukumenya icyo imana ivuze ubushake bw'imana icyo imana yereje mu bintu nuko bigomba kugenda hanyuma mfunda ikipfundo hari kugira ngo dutange umwanya kuko akanya ndabona kagiye muri ya ndirimbo ya gihanze nibyo yabivuze neza twebwe nk'imarwa tubibamo mu buzima bwa buri munsi ngo ndi inkuba ya nyirajanja mushayija ndashigishwa sinyobwa rubaga iyo tubandisha niko tuvuga ni ukuvuga ngo ntawe udashigishwa ntawe utageragezwa ntawe utagira gute ariko ntitunyobwa kubera iki kuko dufite imitsindo ubwo ni ukuvuga ngo hari imitsindo hanyuma bakakwambika umwishwa ngo ni nyamwishuka mu nduru nyamwishuka mu ntambara ngo ni agati katarari mbundu iyo katarongoye karabanza nibyo ni ukuvuga ko ya mitsindo dukoresha niyo ituma umuntu aca mu ruhayi rw'ibibazo nk'uko ibyatsi byinshi byuma mu gihe cy'izuba ariko umwishywa wo ukaramba umwishywa ndawuzi niwo narongoje na bugingo n'ubu wagira ngo bawuhamo ejo kandi hashize imyaka itanu izo mundi tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka itanu dushingiranwe ibyo rero kujya kubihakana ni ukutamenya ni ukuba uriho ariko utariho ni hahandi umuntu bamubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi hageze ko iwacu arizo ducana gusa kuva kera twabaye iki aturetse mukuru wacu wavutse agahita yipfira ati n'undi utaramaze igihe urumva yarakenyutse ati nanjye ukunda gusesa ibintu ku mubiri uretse ko nisiga imiti bikagenda bikagaruka ati ubundi twabaye iki undi ngo arababara ati uko mwabaye kuramaze none rero bene imana namwe reka no kubabwira ngo uko mwabaye kuramaze kuko si mwakwigize ahubwo ni mucye twige duhonoke tukumbure mu gicumbi cy'umuco wacu tumenye icyo tubwira tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro ndabashimiye cyane bene imana imana y'i Rwanda ihorana namwe
urakoze cyane Rutanga Rwamaboko umuvuzi gakondo mu gusoza reka tujye no kwa Gihanga nawe atubwire umwanzuro we kuri iki kiganiro
urakoze cyane ndashimira abo mugabo Rutanga Rwamaboko ukuntu yanzuye nabo bagabo babajije ibibazo hari icyo ngira ngo mvugeho ndabanza ntanga akantu k'urugero
dufite ariko umunota umwe gusa unyarutse
yego yego bibaza impamvu iyo umuntu umugaba w'ingabo yari maze iyobora ku rugamba kuki azikabukira ntazibwire azongorera kugira ngo bigere hehe ikindi cyambese bibatere ibakwe ikindi hari wabajije ati ni iki kirango umunyamwaku ikirango umunyamwaku ni uguhusha intego z'imibereho y'ubuzima yiyemeje kandi nta mpamvu igaragara ituruka kuba yiteguye nabi ni ukuba yiteguye ibigomba byose ariko yahushije icyo ni cyo kirango umunyamwaku ikindi gikorwa icyakorwa kugira ngo umwakukire rero ni ukwitonda mbese ni ukwiyumvira gushyitsa umutima mu gitereko no kujya mu nzira igororotse izira ibyifuzo n'ibitekerezo bibi ku bandi no kuri wowe icyo kirakomeye biroroshye kubivuga ariko niba yumva yabikora azabikora rero ikivamo icyo nicyo navuga ku bibazo yabajije hanyuma muri rusange ubwo nakwisabira abakurikiye ikiganiro n'abandi bazacyumva ntabwo wa mugani twaje kubemeza kuko nta inyungu tubifitemo ishobora kubihari ariko ntabwo ari yacu sitwireba nibo ireba abanyuru bwite uzagororokera mu nzira imurimo yabo y'amahamadi yabo yandi azayigende ayirate ariko ntayiziza abandi icyo nicyo mfa n'abantu ntazayikwiziza abandi niko gukuririza wa mwaku nguwo mwaku
Bwana Gihanze Musasizi urakoze cyane kuri ayo magambo nanjye nibutse yuko mu byukuri iki kiganiro kitari kigamije kuganira ku byerekeye imyemerere twavugaga insanganyamatsiko yari ukwibaza niba koko umwaku ubaho tubirebeye mu ndorerwamo y'umuco nyarwanda Bwana Gihanze urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro muri Sanga mu ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuba mwadutumiye kandi n'ikindi gihe turahari murakoze
Muganga Rutanga Rwamaboko urakoze cyane kubona natwe mu kiganiro muri Sanga ku ijwi rya Amerika
ndabashimiye bene imana imana y'i Rwanda ihorana namwe mwishuke
yego nawe ihorane nawe kandi nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge
ihorana ni hame ntabwo ari ihorane
yego nk'uko nabibasabye ubutaha tuzavuge noneho ku mahirwe reka nshimire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bagize umwanya n'uruhare muri iki kiganiro n'abandi bose tutashoboye kuvugana nabo kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza